Eka ilwe ya kitongole cha Uganda Communications Commission kivunaizwa kusongaza vyama yengo nebitira kumpeo boba gamba tibagala kuhoji wazaba antu kote ulagwanga bategere butia mabainzo kwa sisi miti mbagano nende kateka zaba kalima gezi maneme kuguwa mungu wazama teka agaba kuwa tulo kusubia epigambo binu eruke yuviata ndisenge na kutano za zigendo kutambuli wako chino kati Arnold Okwil agenda kulembele mbile mbile kuteka teka no kuhoji wazaba vubuka na bakade sakona abu abali mumia keje chami agamba tikeka sera bategere butia yi internet wekola
na yate eno project sinji ya katandika eno project ya wadewe bangi liwe na niye miaka kumi kubanga tuwakolako northern subregion netukolako ne southwestern subregion netukolako ne western subregion hoima area netugenda ko ne wano kusaidize kapuchulwa kukuba ilio yonna sironko tugezenga tubasomesa era local district CSMB wano mbusoga subregion tugenda kweyongerayo mu district singa Kamuli nyingi nyo district zilinga kumi ze tugenda kuwata kwa na Musoga subregion. So basically tuli bayigiriza ku nsonga ya smart devices oba smartphone ne nkozesa ku internet bana abakadde bano babaloza kino government yabeerabira nedda government yatutuma through Uganda Communications Commission obasomesa nabo tubatangazeemu tubapolishingemu.
Ntewe wa district yeruka ye mugo ya siraje kwe kweba zenyeba kitongole cha UCC nga gamanti omulimu wagulete nga bannansi wagwetaga
nafuna ekiwandiiko nga kimpandikirwa okuva mu UCC nga aba UCC bali kuida eruka okusomesa abakaire okutandika n'emyaka enkaga n'etaanu enkaga okujja waiku era bankoba nonda abantu kikumi era abantu abona abalonda tutandise okusoma paka ku lwakutaanu kituli kubona nti ekitongole kino kireese omusomo kizibula abakaire waire nga abakaire bakaire ekyongera okubazibula batandika okumanya n'okwenda okutegeera empulizaganya bwetambula mwiganga muno abandi balina amasimu nga tibaddinga amasimu mafu oba amasimu malamu.
Melania Trump nga imu